In response to the various references made to him by different speakers, you are now to hear Sir Apirana T. Ngata, M.A., LLB, and Member of Parliament for Eastern Māori. Sir Apirana Ngata.
Kia ora rā e tama. Koutou ko tōtu puna, me o mātua. E mihi nei ki ngā iwi o te motu kua hui mai nei, ki ngā rua wāhia. Ki te whakatutu ki ngā tūmanako, i roto iau koutou ngā kau, o ngā rā maha nei. Kia ora ko e mihi nei, ki te kāwana ti anara, ki te māngai, o tō tātou ki ngi tā wāhira. Kua whakahonore nei e tēnei marae, i a koe, me tōtu puna me o mātua, pātai mai ki te whakauti, ki te mahi, ki te rā pōpō. E mihi nei koe ki ngā minita o te kāwanatanga, kua haere tahi mai nei me te kāwana ti anara. E mihi nei hoki ki ngā iwi o te motu. Tēnei rā te tai rāwhi ki te haere nei. E iri nei roto i te whare nei a māhi nārangi te kōrero. Ko māhi nārangi. Ngā waikato i hua te whakaaro. Nā te tai rāwhi ti āwhina. Nā te kāwanatanga i tautoko. Nā ngā iwi o ngā motu e rua i hoka tutuki. I te tekau māwaru o ngā rā o maehe. Tau, kotahi mano, e iwa rau, e rua tekau māiwa. Kia ora koutou. Ladies and gentlemen, these records are going over to you from Māhi Nārangi Meeting House. At the front entrance to that house is a board that bears this inscription. This is Māhi Nārangi. It was conceived by the Waikato people. It had the assistance of the tribes of the Tai Rāwhiti. It had the full support of the government of New Zealand. And the ceremony of its dedication was completed by the peoples of both races and of both islands of the Dominion on the 18th of March, 1929. Tomorrow, His Excellency the Governor General will perform the ceremony of opening a house that is very appropriately called Tūrongo, the husband of Māhi Nārangi, the name of the meeting house from which these records are going forth to you, thus completing the project of Princess Te Puea to re-establish at Ngārua Wāhia a Māori marae worthy of the name, worthy of the Waikato tribe, worthy of the Māori people, and worthy of the Dominion of New Zealand, in which are perpetuated for all time the arts and the crafts of this branch of the Polynesian people. To His Excellency the Governor General, all the Māori tribes of New Zealand tender their thanks for the honor which, on behalf of His Majesty the King, he bestows upon the chiefs and the chieftainesses of the Waikato people and through them upon the Māori race as a whole. The Waikato kingship, which stood three generations ago as a semblance of resistance to the invasion of Māori culture and Māori rights by the incoming tide of the Western civilization, is today finding quite an appropriate place in the scheme of the civilization of the Dominion of New Zealand. It is certainly a good augury for the fulfillment of the desire of the peoples of both races that they should live together, united, and strive towards the common ideal, and that is the betterment of the peoples of New Zealand.